enemiti baveita bawolia bokufeta netaba enemiti balinga okuva mbajajafa bafuzisako namawanga kiroto kyange singa entalo byafayo kiroto kyange singa bafuzi bakanyai abaddugavu babera naberu wambwa ne kapa baba basanyukai mumitima gyabantu njijude ebijamu gwe yayitanga naye laba tebwa mutunda ba enemiti baliwo okununa manya baliwo okuwalana ai ai olwala kusabira kufanya ate bofuna tasabiriro silanei obera onemikwane mingi agikolera gife mwabanga omuwendule mwagala nze kukubo ngwe mukibira olonze ndituvandi kukyo ndi musanga wa twandijewo enemiti okutekawo morality morality wasanawo morality nga tujewo enemiti enemiti twandijewo enemiti okutekawo morality morality wasanawo morality nga tujewo enemiti enemiti aidi fosi fosingawo enemiti promoting morality royality is the only way to morality. Morality is the only way to royality. So it's good enough to live without enmity. Go to the safe side, be honest, hearty. We are all meant to go kill them all. The full men, yeah. Chief was the number one. When you get your enmity, you could take our morality. More morality. What's on our morality? Nga tuje o enmity. Enemiti vandijewo enemiti okutekawo morality morality wasanawo morality nga tujewo enemiti enemiti obakogolumya gwe wandisinze laba tebwajjamu busungu semalaba banji abakoze nyo okulemesayo bannaawe abo balowooza bakyali baabwe singa emitima gyali gyekulayi twandirabya batwagaliza esako n'ababerimbika basanyewo munolo okuba akusinga okufuna welabidde sente mu kisaayi katonda yambe gwanga kyo tujewo enemiti ba ejiriwo ndaba tusanawo twandijewo enemiti okutekawo morality morality wasanawo morality nga tujewo enemiti enemiti twandijewo enemiti okutekawo morality morality wasanawo morality nga tujewo enemiti enemiti twandijewo enemiti okutekawo morality wasanawo morality nga tujewo enemiti enemiti twandijewo enemiti okutekawo morality.